Singumbutho we-DA sichazile namhlanje into okubana siyayichasa into okubana kunyuswe ixabiso lepetroli njengokuba kuthiwa liza kunyuswa njenge-R4 njengoba sesiya nje kunyanga kaJuni. Sithi ke thina ke into okubana ukonyuka kwepetroli yinto eye ichaphazele wonke umntu waseMzantsi Afrika kwaye yinto lena ethe inyuse amaxabiso okutya. Abantu bethu abangathathi ntweni baphela bengakwazi ukuya ezikolweni, ukuya emisebenzini kwaye makuqinisekise into yobana kuyathengeka ukutya ngenxa yexabiso lepetroli. Sithi ke thina ke into yoba urhulumente uyakwazi uqinisekisa into yobana ipetroli ayinyuswanga. Aninzi amanyathelo anothi awathathe ngokuqinisekisa into yobana i-fuel levy lena iye itshajwe kwipetroli ayi-inkludwa, so that abantu bakuthi bakwazi into yobana banganyuselwa ipetroli ngexabiso eliphezulu to the extent into yobana abasakwazi nokuafoda ukuthenga ukutya, ukuya emisebenzini nokusebenzisa iiteksi nebhasi.